kunyamazishaga pale napokufikishaga shaka kwa dharau so kichumba kinini za kichaga.
Shiki my baby, yote vyako silete majegeka. Kuku mayai nitage, zama chini safisha pigade. Uuu, ndadi ushindwe.
Vile na kunyamazishaga, pale na poku fikishaga. Paka kucha unangataga.